Auxilio.
Nani mwingine kama mimi, mwenye lebo ya dola, mwenye kugladi suti na saki bila kola. Nasifua mitaani, home mpaka vio, wachali na madame, watu wametizi na mimi. Lil sika waide machua jina kubwa, na sijachoka kurap paka mimi ni decide. Waliodhani sita make it, basi wajihang. Juu kila day, mina zidi pata blessing. Kama kawaida kwa mahaters wote, mazesu wa mic hata kama mnifeel. Nilil Stivo, jina kubwa kama kawa. Nilil Stivo, mwenye lebo kaya dola. Nilil Stivo, nani mwingine kama mimi. Sijachoka kwa flow, paka mimi ni design. Nilil Stivo, jina kubwa kama kawa. Nilil Stivo, mwenye lebo kaya dola. Nilil Stivo, nani mwingine kama mimi. Sijachoka kwa flow, paka mimi ni design. Listen the rapper, sense of the boy. Don't know how to do, cause mekua heavy track, yeah. Na feel poor, cause najua muna ni feel. Siwezi mind hata wakitu this manze. Kila kitu pia life mekua no. I say bling bling na wakilisa na stesike kize. Naroga kama kawa, mahita siwa mind. Hata mkini tema manze siwa feel. Nitazidi kupa flow sata muki hit. Lil Stivo, jina kubwa munelewa. Ni Lil Stivo, jina kubwa kama kawa. Ni Lil Stivo, mwenye lebo kaya dola. Ni Lil Stivo, nani mwingine kama mimi. Sijachoka kwa flow, paka mimi ni design. Ni Lil Stivo, jina kubwa kama kawa. Ni Lil Stivo, mwenye lebo kaya dola. Ni Lil Stivo, nani mwingine kama mimi. Sijachoka kwa flow, paka mimi ni design. Keep on the style, humachi na makladi. Machizi na mabase, take away the one yelewa. School kuruka na mix na my new school. My fans yote mind manze. Mina wa like get who the man kize. Pia na ipenda Lil bro Moses. Pia na kulike na kupa all na dead heat. Traki kwako kila kitu barida, kila kitu fresh. Ukipewa usi slaki. Traki pia noma na ngoti ya madem. Pia kule downtown. Lil Stivo jina kubwa. Au sio? Get a preso. Nilil Stivo, jina kubwa kama kawa. Nilil Stivo, mwenye lebo kaya dola. Nilil Stivo, nani mwingine kama mimi. Sijachoka kwa flow, paka mimi ni design. Nilil Stivo, jina kubwa kama kawa. Nilil Stivo, mwenye lebo kaya dola. Nilil Stivo, nani mwingine kama mimi. Sijachoka kwa flow, paka mimi ni design. Aha.